Mukama abaddewo zijjukira obulamu mwe yatujja kubadde kumwana n'okupamwana naye mukama nasasira omukono nagolola nesasira amaziga gange nasangula omutima gwange agujuza essanyu
Yesu wange mulungi Yesu wange wamanyi Yesu wange mulungi Yesu wange wamanyi Yesu wange mulungi Yesu wange mulungi Yesu wange wamanyi Yesu wange mulungi
okuva we namufuna ebyange byagwadda sirina kye mmanja nawe Yesu mwekwate
naye mukama yansasira obulamu bwange nange ne mpangula abalabe Yesu n'owangula amaka nagajuza essanyu wangula obulamu bwange nawangula abalaba bange nawangula amaka nagajuza essanyu
Yesu wange mulungi Yesu wange wamanyi Yesu wange mulungi Yesu wange mulungi Yesu wange wamanyi Yesu wange mulungi
Yesu wange mulungi
Yesu wange wamanyi